soxna Aisha ne mom ci bopam mo wax ni yonent bi ne ko dano gis li ngay wax ci jihad num bare ngeenel ak tiyaba lol ban japp ne jihad mo gën bolim xeyti jëf yi kon nun jigen ñi teenuy jihad tax duñu jihad kon mu ne yeen jigen ñi acc ta selal ko rek moy seen jihad jigen mom jihadam moy rek acc gu sel gu dara manki wut